Hey, you're trying.
Mimi, wewe, mimi, nitakufana wewe, mimi, wewe, mimi, nitakufana wewe. Ni baraka za Mungu na malaika zimefanya mimi nawe tujuane. Sina shaka maana imeandikwa, ndege warukao wafanane. Sisi kila muadini wala la mnadi swala, tumelisha na yamini kwa dua sio kafara. Sio wanyuzi tisini wala bukushindara, mambo ya kuzini zini tuwe halali twahala.
Kama mapenzi ugonjwa wa macho mikabisa kengeza, nakachambua nindo kikula chumi huyu kanimeza. Na sitaki ni shauri
anifae jangwani, nimemwombea dua tusiishie njiani.
Ngamia wangu anifae jangwani, nimemwombea dua tusiishie njiani.
Usingizi wangu zeze la kitandani, nimemwombea dua tusiishie njiani.
Ngamia wangu anifae jangwani, nimemwombea dua tusiishi njiani. Kama mapenzi ugonjwa wa macho mikabisa kengeza, takachanguo ni ndo kikula chumi huyu kanimeza. Na sitaki ni shauriwe, sitaki ni shauriwe.
Hai makopa, kanumwagia makopa jama.
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 Hai ma, kanumwagia makopa jama.
Hai makopa, kanumwagia makopa jama.
Ma, kanumwagia makopa jama.
Hai makopa, kanumwagia makopa jama.